Again, Kambela Kasani, Kanafera Kumpo, Galiso, Nakaza One, Inekunishtia So, Nati Ah, Dead Waka Train, Equalasi,
Apongo, Zikono, Mapuela, Visis, Romu, Pulesi for you. Abuza, Kono, Mapuela, Visis, Romu, Pulesi for you. Anyway, Sisi Milani, Kansini, Finde, Ku.
What it? What it?
Sisi Milani, Kansini, Finde, Ku. Apongozi kuno mapwela visi ziro mpulesi for you. Apuza kuno mapwela visi ziro mpulesi for you. Anyway, sisi Milani kanzi ni findeko.
What it? What it?
Sisi Milani kanzi ni findeko.
Mabiri ifa manjeka kutimo waomwe na kunyumba sufi kisapo. Mutu wa mafunika onako masaka deriki. Oro kusuka komenso kuzitwarika kansokera niweka. Shikanga ine napeze keza papuza na chisheki sheki kumanja. Nadini chari chishitika po atuo na ikamo shuka na songana. Unga seke se otu wana korasi.
Apongozi kuno mapwela visi ziro mpulesi for you. Apuza kuno mapwela visi ziro mpulesi for you. Anyway, sisi Milani kanzi ni findeko. Sisi Milani kanzi ni findeko. Apongozi kuno mapwela visi ziro mpulesi for you. Apuza kuno mapwela visi ziro mpulesi for you. Anyway, sisi Milani kanzi ni findeko.
What it? What it? Jaliso!
Sisi Milani kanzi ni findeko.
Nangani posa! Malondi amene siyati antikiwa siyakuliwa ka. Nangonga ikeraiti musima beti usaona branch. Chikanga orokoswe kazanda mangena charufe kumboka. Shure ama chumbo oropalipe mkoti. Apongo osini bantu na mefele kani chirine. Nati te tuwa katre. Ikorasi.
Apongo osikuno mapwela visi ziro mpulesi for you. Apuza kuno mapwela visi ziro mpulesi for you. Anyway, sisi Milani kanzi ni findeko. Sisi Milani kanzi ni findeko. Apongo osikuno mapwela visi ziro mpulesi for you. Apuza kuno mapwela visi ziro mpulesi for you. Anyway, sisi Milani kanzi ni findeko. Sisi Milani kanzi ni findeko.
Sibatu na combo champs. Mutendere is my hood. Ticket yando Joe na mafish. Junel Boskangwa Ringimani Tangere matutu na matutu matutu. King D na Zax kwa nyondo. Emaka sengu na chikondi piri. Na konde na futi. Shiki boy FCJ Mwaka Suntwe Kuyumba na Jaliso na Konde. Inekunishtia saa Lukuneti Biki Michi Tom na Amunisha.
Sisi Milani kanzi ni findeko.
Inesansio mnotumucha.
Sisi Milani kanzi ni findeko. Sisi Milani kanzi ni findeko. Sisi Milani kanzi ni findeko. Sisi Milani kanzi ni findeko.
Zisho Records Production.
Sisi Milani kanzi ni findeko.
It's feeding people them real education. Quincy Weezy, you know, cooked up again with a little spice. Better.